nachotaka kukueleza. Napokuwa nawe nasahau maneno ya kusema. Boy, you drive me crazy. Yeah, yeah, yeah.
Darling, nakubali wewe ni wa kipekee. Unanichanganya akili yangu. Oh yeah, boy, you make me wanna say, oh, 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 yeah, yeah.
When you smile, when you brighten up my days.
Oh yeah,
a call from you, oh, and my mystery's all history.
History.
All my life, I've been searching for someone like you.
Mimi nawe tuwe pamoja milele. Sijaona yoyote kama wewe. Oh no, so don't you dare walk away, yeah. No, 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 no.
Honey, ninataka kukonyesha kwamba mimi, yeah. Ndiyo ninafaa kuwa wako mpenzi,
yeah. Kuna mwanamke mimi ananipa kiwewe, yani mchana kikosa usiku na jukumu mwenyewe. Sumu asipewe na mwanaume mwingine anatema. Kwa kweli naona ni vyema kuweka nanga mapema. Mtoto akitanga tasema wanga tena utapanga mengi. Na mpaka mapenzi vishe sana bado wapendi. Machizi wanakutazama kwa macho ya wizi mama. Kama hizi sinana sa squeeze, hizi ni njama na sizi kuhama. Ama baada moto masizi kama ndoto linijia. Leo na kuingilia una kipaji cha kukidhi mahitaji. Vumilia dogo mwenda wazim, ni kama navokwambia nipe.
Napokuwa nawe, I don't ever want to leave. When talking on the phone with you, sitaki kuikata simu. Siku ikipita bila kukuona, ni kama masika. Boy, you're my sunshine, sunshine.
When you smile, you brighten up my days.
To leave. We're talking on the phone with you. Sitaki kuikata simu. Siku ikipita bila kukuona. Ni kama masika. Boy, you're my sunshine, don't you know?
When you smile, you brighten up my days.
Ndiyo mpenzi.
A call from you, oh. And my mystery's all history.
Yeah, yeah.
All my life, I've been searching for someone like you. Shakupata.
Oh yeah, oh yeah.
When you smile,
when
you
smile,
brighten up my days.
Oh yeah.
A call from you and my misery's all history. All my life, oh, I've been searching, oh, for, yeah, someone, yeah, like, yeah, you. Sasa nimeshakupata.